Re le DA mo Northwest re amohela ho tshwaruwa ha babelaelwa ba bahlano ba belaelwang kgetseng ya maponisa a mabedi a Maretsane e leng Constable Simon Ntsekeletsa le Sergeant Mojalefa Molete. Sena se latela hore maponisa a mabedi a fumanwe a tshisitswe ka gavene ya maponisa ka di 27 tsa July. Kgetse ena e tlisa hape taba ya dipolao tsa mo mapolasing pepeneneng. Mme re ipoeletsa re le Democratic Alliance hore seponisa sa Afrika Borwa se hloka ho kgutlisa maponisa a dipolasi ho sebetsana le dikgetse tsa boshodu ba maruo le dipolao tsa dipolasing. Re rata ho leboha bo rapolasi ba Tlhagameng ba ileng ba sebetsa le maponisa ho thusa ho thola koloi ya maponisa ana. Ebile re nka monyetla ona ho isa matshidiso a rona malapeng le ba ratuweng ba maponisa ana a mabedi. Re tla latelisisa kgetse ena ho bona ha toka e nka sebaka.